gudoomiyaha degmada buur xakab ee gobolka baayo gobade kulan amar degdegay uu iska kabiyay in hoolo xanuunsan hilibshu lanka gado korna kawaanka degmada saas oo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in lansheeno korna hilibka degmada hoolo banaanka magaalada lakusheeni ee markaas hangmarna baaritaan caafimaad lankii falkaas ka dhagaagana lagu qaado doona tallaabo sharci waafaqsan waliba gudoomiyaha degmada buur xakaba sheegay in dowladda hoose degmada ay la dareero doonta shaqada kawaanka degmada iyo nadaafadda saasoo kale gudoomiyaha ayaa weyba sheegay in degmada buur xakaba ku dilaacay shuban biyood sabab an ah hoolo xanuunsan ee markaas hilibshu la sheeno kawaanka hilibka ee degmada buur xakaba ee gobolka baay
bismillaahir rahmaanir rahiim kawaanleyda degmada buur xakaba may baan sheegana gaal ma sheegna oo la gooryo ma sheegna ma sheentana udura sheenten degmadan dad ehelkiin ee degan dad qaraabadiin ee degan kulli i dhegahan qalqalayda dhonganta roogda neef na ogun iska dhaaf neef oo shaab ee aafimaadse taaman hayna kowaankan sa adduunka bilaawto may ku goori kor dadka maylarhayose dad badana hadda shubunka dhihi oo sidaa malwalan goordeen dub damba maysiin ku weelow dowladda hoose neef isin hangmarsiina naankii miisya laka araga usi walaay ka dhihi usi is weelay shacabka ma siyaasan dad may degmada degmo olan lahayna meel kasta lahaska galaa nagata wale walaay udur qaba iyo la gooriya labaatan afar saa neef oo sakaraad ee faa'iido ka halaan raadiyaasan hoob isin faa'iidan ka halaan neefka oo caafimaadka qaba walba un goordeena iska dhaafa neef oo lan aragna kowaan miisi saaran hoobba la arag yaa weylag walaay ka dhinankaas usii suweele maykalsi insheegee kowaankaas oo teesi ka maro inshaada ma arago kure kowaanka nadiifa la kafade hal kowaana lilay kowaankaas dhiga isagaka shaqay sida haytaan neef kale meel kale laka gado kur male kowaanka laka gade meeli kowaanka la sheena kowaan oo wasagaysan ama insheegada xaaladiis hunta ma arago kurin kowaan nadiifaasin kafadaan dheegahaytaa isu dhan dhagaagin furo dub damba kowaan oo miis wasag leh kowaan wasag leh hal sakaraade neef sakaraade neef laha hadi haddii ku goordaan erina maalin kasta duurki laha ku goor yahay maqrabkii may dhasheenahay miisidtee wadajiraa dhasheenahay masiinku ogolaadaan taas neef sidee mas-uuliyadda ilaahay uniina saari degmadan mas-uuliyaddeena saaranta neef sidee idajaysa ida ku gooriso is adoolikiin argaan dub damba neef oo sidee may arago kore hadda ka ba'da manin sheeg isada hayti in masku kooyi doona neefkan amale gooryaan masku kooyi doona ama kawaan wasag leh masku kooyi doona dheegahaytan wa billahi tawfiiq.